hajakapita, mikigu na ushafika, inaga nyugenita. Baby, shauru taki kabisa, eti unache na visa, ya firami na musa. Vigi, ikilala na utakama, naniita, nafumba macho, navuta shuka, naona napumbazika. Unishika, ndipo hapo, nafarijika. Mambo yako, mahaba yako, ndo maana natononoka we.
Wana, 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 pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana, 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 pale tulipo kutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo kiganzi. Meni maliza hasira si humi wakisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize.
Watuome washituke, roho zao ziwaume.
Mini pike, ule chote, unenepe upeneze.
Wana, 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 pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana, 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 pale tulipo kutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatie, hata watu watuone wakahadithie, nitambulishe niringe niwavimbie. Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatie, hata laiza tuone kahadithie, nitambulishe nitambe niwavimbie.